kusanyuka nange newayo nkole bitufa watali kuumula olusimba nenyamunga tebala bulakwosa okusanyuka n'olwekyo temunenya buli kaseera nsaka y'amawulire lwaleero nzize bubindi kw'obusungu bwengendo kwatula basaba mukkalire muba abajulizi ku byengendo kwatula mumanyi ndi mufumbo mumwe abatudde tewali atamanya ekyo wenali ndi wa busanga ndi awakaawo nga tewali afunya mimwa mukyala nkwagala kakuba mufumbo kujjako okukyakaza efuna yali ntono nga byobulungi siina ntunula ntyo kaakagoye nnina nkamunga lwenjozezza n'awakasizeetuka nga bwe ndaba abatemagana mu byobulungi emmeeme neyenkuba inange ndibijjawo okuba obulungi wammaggwe n'ennuma omusajja olwandaba ng'omubuumalirivu teyafa kufaanana wabula yamanya kimu nti mu bakyala ndi omwamusaanira nga naye kimbulako nga yendabirira ntuuke mu mulembe gwe omusajja eyankolako nze sikitenda n'ateeka ku layini nga kati gye mpitira nnina ekitiibwa ndinnyanga kimmuka wabula kivuga bubinganza omukyala atudde mu bufumbo bwe okugenda nganza ono nga nze n'oli magoba kigenfuna okujjako okusattula amaka mbutuufu n'omwami okwenyiwa wabula atulabye ennyoffe y'abakyala olw'abasajja okwesoma bangi bafa mukyala bwa musanyusa tekimugaana kwatula ne bw'aba akimanyiko nti oli mufumbo neewuwa kulengeza mazima awaalirira akazibe ssente okutuuka okumenya so nga abadde wuwedde bw'akiwulira nti wali waamulimisa atuuka okugwa eddalu oba akazi olendeese okumutama naye owa munno oyo gw'amanya nti tajja kumusuba kale bw'owulira ddala kitwale ne munnoowo bwe gutyo owange wange lwaki otukubala lwaki otukubala beberera buli kaseera mbeeko omukazi we nasooka n'ensirika nga ndowooza nti mpozza n'aleka naye kinsusseeko kwe kunyiiga njatule nga mulaba ng'etteeka bwe lyayise lyaffe abakyala twogera tusumbuwa kyenvudde neevaamu nga ze omufumbo njatule nga mulaba kubaako ensirika ajja kulowooza nti alirwa eddala mmenya mwattu okutte wabi nsunye kulwaza watali kabembuka owange owange lwaki ombeberera lwaki ombeberera
sekerera kubanga bambi kyokoze okifaananyi bangi basesemu ggwe tolowooza ndi basese okusanyuka wabula basese kimu nti bakusunza empisa z'okuzaanika gwe omukazi alabikako ti mu kitiibwa odda otyamulujjudde notandika okufukumula ebigambo byebyo nga n'enseega bwegesa bwe nnali nkugambako nno waali wanyambaako obujulizi anyannumiriza baabo babuuze bozza okutendera simanyi okyuse mutwe obakazi oletu n'abaffe tuseka amanyi akandooyasembere kumpi onaatuusa okukasibwa ze sibalimbya omukazi atugendako
ndi mukazi atefettafetta bwe mbanga njatula kwewaawo mpisa mulalu naye kulwanga kyekituufu kyendaba abasajja mutuyiza nnyo bamalaayo akwosa okutuvuma ty'omukazi ndabirwamu buli anyiridde ayina okwera njogera tonga beba mungu bagala suwa kutu kale nonguza tale chitufo mkazi chabakola kukana na mwenja kongo lovisa tenkala nange tundika korusa kongerere bibie visinga mumbozi nyaita songa abate uwe na wachi ulirata ina kusonyiwa mazima kira nchoro na kugambo sibe mwevi yanguwa nojo tukubalo kutuka kwecho ne muno na yaluma kukuyonjo mkazo kuboburu njichivanga kulia mbele tewali kweruo yosate moyo samu ngera njeranguka banja geta nilaba kaba sajoro kubaba nyiriku uwe na mwere kanga tunurati alinge kisisiro senteza paka sateza kaberi jagenzo kwekula senguzi teka kuyo kuwaronda nore moku mudibia kaba sajaba zivunyo nobo mugane para nangetanika sono na tamanya katiaba chara tuino kusunsula omusajja takusanye kabe mugaga omuchimba nubina okunjaga abatu ninyaba bakifule chetunzo lwefuna bulia mugamba kuyo kwaloza ntanatola akawera naye abasingayo katiaba chara basala woku pakasa okuono kulebeta buli musajja nganonye byefuna abalala basala woku baba fumbo bawono kulejeza nanga ayogera nawe ndi mufumbo nebwo munajuza norwecho saga domare msera na kufa bigambo byuko wango wange mpako ndi mufumbo mpako ndi mufumbo
Mikwano tulavye minjo baba fumba batayinza wawuka Choka jiri mbutonde chobu chayi baleta wawuka Noreche chikutuza mboli mfumbo tolina kusumbua Omukwano tukumanyi musuro gwancha ubugwane ukala Omukwano kyo yancha tewe kufuwa tomanate nokala Noreche chikutuza mboli mfumbo twakasoko kulaba Bacho kusivencho tewo msajo deyo mbuinike Dabanti kuita kongo kabatu awo vinge ya bandaba Tekansa bobu chavo sivana genda itene woligambo kungula Gantu nuleri ngeswe kubanyoji
Omukazi bukiriza ngolwa omusajja ne ebiseera byawula omwamirwa abaawo teyeeyo naayo kujja konga sempisi omukwano okekutaba kunyuyi zombi wabaawo okutyaŋŋana musikuzaagamba kimunsego yafutta nsigala nga tweyabya n'omukazi neyeewagabba bwamugamba azzaamu okubokkoka kale ekiddirira ye kwatakwata ng'ebikonde bivuga ababadde batudde mu bufumbo bwabwe kivaamu okubisiba jukira okusiigula atakugula ate biddawo tebyenkana sajja okwenkulayirira mu maaso gonze ne bonna abali wano timulinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ne bwe kiri bakisi